műsorajánlóink következnek. Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Nili Gwanna Pali Uganda Nili Furahina Tingi Tingi Nili Gwanna Pali Uganda Nili Furahina Tingi Tingi Magareti Wangare Santi Sanna Kunipoke Yamale Vizuri Magareti Wangare Santi Sanna Kunipoke Yamale Vizuri Ebu tucheze zote, mchezo wa tingi tingi Sasa tufanye nini, mchezo wa tingi tingi Shiro, tufanye nini shiro, tuime yote shiro Hey, ha, hey, ho, hey, ha, hey, ha, hey, ho, ha, watch out, wewe Wakenya na wengi wenu mukia na mbali mutapotea we Avijana wakenya na wengi wenu mukia na mbali mutapotea we Ukiwa kijana tembea uone mengi ya dunia we Ukiwa kijana tembea uone mengi ya dunia we Nilikwenda pali Uganda nilifurahi na tingi tingi we Nilikwenda pali Uganda nilifurahi na tingi tingi wo Magreti Wangare asante sana kunipokea mali vizuri we Magreti Wangare asante sana kunipokea mali vizuri Ebu tucheze zote, mchezo wa tingi tingi Sasa tufanye nini, mchezo wa tingi tingi Tufanye nini shiro, tuime yote shiro Tufanye nini shiro, tuime yote shiro Hey, haya, ho, hey, ha, hey, ho, hey, haya, ho, hey